mbele ya quality 10 over 10 nampa 10 nampa na nyongeza a mentality zaidi ya michora katuni na mtuni amejawa flavor nana kama ni mone one time anipe digis ni mwenge kwenye line ajapo yupo kwa sketch na mdesign kwa kila kodi ananga mama ni mvishi dosa mgambana aha Pochi za Chanel, Dio, onananana
Dio te vitalize numbers Figa nane midfielder kwenye kandanda Macho lege lege kama mepuliza ganja Baka penseli naona wonders, wonders And I'm like wow Alivo nkani malize kumchora now Kwenye mapenzi li lost, nice niko found Kama mziki yeni zaidi ya good sound
Got me feeling like I'm cigarette and no lighter Doto ni huja taswira ya malaika
Yeni zaidi ya pumps kwenye maisha Life and the lifestyle Kama ngeko mic mindo hyper
Ni mbingu yangu naona kuwa Mungu nikikuona Amikononi mwangu na isi wendo baraka nilona
So tonight
Tukutane kwenye ndoto tonight
Yauna mapenzi, najiona sisi Najua tuko puo na nisikuma no rich Najua kuna masponsor na visha wish Najiona macho wa matembo wenye tamaza fist And I'm like wow Alivo nkani malize kumchora now Kwenye mapenzi li lost, nice niko found Kama mziki yeni zaidi ya good sound
She got me feeling like I'm cigarette and no lighter Doto ni huja taswira ya malaika
Yeni zaidi ya pumps kwenye maisha Life and the lifestyle Kama ngeko mic mindo hype Ukiongele
ya quality 10 over 10 Nampa 10 nampa na nyongeza A mentality Zaidi ya michora katuni na mtuni amejawa flavor Nana kama ni mone one time Anipe digis ni mwenge kwenye line Ajapo yupo kwa sketch na mdesign Kwa kila kodi ananga Mama ni mvishi dosa mgabana Pochi za Chanel Dio onananana